Muve mu byokusanyirira mwezuule ngai emisambo agibalondola Muve mu byokuzanyirira mwezuule ngai n'emisambo agibalondola Buli omu tegeera gy'osibuka omanye na mazima ki omukulu gw'ovaamu Eby'ekika kituufu n'obimanya n'omanya na musamba ki ewamwe gw'osamira Siganya ebitabo mwabisoma naye tegali byammwe kaakano omukoppa bali Enese kyuse tudde ku nnono Enese kyuse Ebifo ebyali eby'ekyama kati mwabifuula bya lukale mu bijajamya Omukwano gwali ogw'okwekwana kaakano gwafuuka gwa bisalo gw'embiya Abaali bawasanga bakazi kati muli mu bisiyaga mwendeguza Abaali bambalanga kumesi kaakano basungira mbupale mu nguudo Nasi kuno w'okuzaala omwana omulenzi ng'omwana w'okubiri afukikibwa mu kitooke kya nsowe Ngera omwana omuwala oluzaalibwa ow'okubiri afukikibwa ku nakitembe Naye ensangi zino temukyafugika gwate ofugika eshinga obereka gy'ozaali Olw'okubanga twava ku nnono ekitiibwa ky'omusajja kyafa kati kiweebwa mukazi Mazima kati abasajja be bafumbirwa tebakyayagala kukola abakazi be babakulera Omusanga wakangaalira baana abafumbira mmere omukazi ayingira Nazzi kuno ng'abawala batuusibwa mu kkwatiro ne babayigiriza okuwaata n'okusiba emmere Naye kati bawaata basitamye ku ntebe bafumbira mu buveera tebakyasiba mmere Kale ndoope eri kabaka wange Ese kyuse obuganda bubbira Misambwa misambwa mpita misambwa Abanga abange mpita misambwa Nkowola balonga basaale mwenna Abawunde n'abatonde n'abasange Kowola emisimu amayembe ga kuno Emisambwa mwangu we mulamule mbuga Emisambwa kenda lwenda kyenda mu mwenda Buli musambwa n'omulimu gwagwo Nenda kukimenyera kibagambe Mutegeere emirimu gy'emisambwa Jajja jumba sabo bagambi Ategere n'ensozi ziri kwejakira
Jajja dungwa yika nsimbi Bamwe anakutula ddiiru Jajja mukasa ye wa marini Oyo yakulira eggye ly'okumazzi Jajja kiwanuka wa Air Force Oyo yakulira eggye ly'omubbanga Nakayima ye mweyimirizi oyo Yatweyimirira nga tusobeza Jajja Nnabuzaana akalera baana Emirimu gy'eyo giba jajiyo Kawumpuli musomesa ekyo mukitegeere Kuba yatusomesa bye tubagamba Kabaka bulamu Mukama waffe Weeyise wamala eyamala byonna
Saba kabona jumba tusimye Otegere neno nomu wangu la murude nsonga Neye lubo woyo ye wa makomera Ya kulire mpingo ya mayembe Zino zeo soze misambwa kwe jakira Otegere bifo vye misambwa Kubaka misambwa jino we jakira Najirio kajibu na muso zizona Ya jafe waluse jichuse jayakira Muso ziwe walusugu madirede Kabaka bulamu ye yakira tanda Koko ya simira kwa tiriti
Ya kwambarwa
Jajawa mwea na yewe katiriki
Ya kwambarwa
Awe katiriko mwanda mwari
Ya kwambarwa Engie
sobu konsiki ya sibiro usungu
Ya kwambarwa
Aba kanda ula yoko kwe ya kira
Ya kwambarwa
Uro sozi kusinda walie kanda ule
Ya kwambarwa
Jajafe kasa mitela yoko kwe ya kira
Ya kwambarwa
Jajafe wanema yewe kalangala
Ya kwambarwa
Mwato itanga yoku meku vyoto
Ya kwambarwa
Usichebu kasamu kasa kwe ya kira
Ya kwambarwa
Koga soka kasa Somuka kwetusa
Ya kwambarwa
Yajafe chitinda yewe chitubulu
Ya kwambarwa
Mwale ulusozo ulunjire ya sima
Ya kwambarwa
Mama nakaima ya sima lwe mubili
Ya kwambarwa
Mama manye noneshu muna njulile Susisa, what you want to go for your kid? Avata Roma, you really must show.
Yakwambarwa,
a jaduli, did he meet it?
Yakwambarwa,
what are you searching now? Jesuri, Nabinachi, to better or insane.
Yakwambarwa,
you might go away while you're losing Kuvakuma.
Yakwambarwa,
Yawakana, Basuka Mokobere,
Yakwambarwa,
and Togate, Niro,
Yakwambarwa,
a gang of you. Jumba kaji tute mubuganda bulati Mucha kuta mununu Kubambi ogiti Katiri ya wanyizi Munomba Misambwa misambwa pita misambwa
Jakwambarwa
Abanga abange pita misambwa
Jakwambarwa
Ejo mumbuga nejo mutale
Jakwambarwa
Kumasi sako nejo gulukalu
Jakwambarwa
Ejo musa zikako nemubiku
Jakwambarwa
Abanga abange pita misambwa
Jakwambarwa
Ola mayeme mzimu ne misambi
Jakwambarwa
Abange mwangu weba kama abange
Jakwambarwa Jakwambarwa
Ah ha
Jakwambarwa
Abanga abange pita misambwa
Jakwambarwa